no document akam size. Nina sina ID. Nabanza akiuliza we mshow minta kam size. Ati sita ati ati don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitest so sentence mina kam size. Kata inadai na change inadai lakini no stoke minta kam size. Sina ID na banza akiuliza we mshow minta kam size.
Ya colors na between school na career ni kubalance. Cause I'm the big man with a big swag. Ninge kuwa ndula ninge itwa New Balance. Between life ama school I career bitch I made like 4M. Goja sasa this year niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog nikibak wanasikia. Approach with a caution kama silencer. Hakuna dem huku unje sezi manager. Na wana anza kuniita ati caliber. Shots zangu sote kuwa loaded niko ndani bro. Big facts nigga ma zigzag nigga. Mbradi zangu kote kote utawai. Niko kwa ndege kitu na beat ni time lapse na jet lag. So I don't give a fuck.
Ati don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Susi tense mina kam size. Kata inadai na tenje inadai lakini usoke minta kam size. Na sina ID na bonza akiuliza we mshow nita kam size. Nita
Moku found Johnny Moku cho ching ching. Mimi na Jereto ko joma bling bling. Doba zetu mbo haya sindo real deal. Zeno bana ziko chini sindo ma kingpin. Chuma ila lendani kaina 15. Mama unipa ganji yona ita pimpin. Konyolo cup bana we drinking. Nimefunga kilemba kama sing sing. Asuna banja sana kuna venye unanipiska mkojo. Power puff girl mindo mojo jojo. Venye zigo shodo nazifikisha kwa lojo. Angalau come form na niko na maguni mbaka situ kipigitha mitambo. Yo haga na dandia kama donda na mlango. Jaba na mix ni za doba za kitambo. Kibif kama gera njicho utafambo.
Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usi tense mina kam size. Kata inadai na tenje inadai lakini usoke minta kam size. Na sina ID na bonza akiuliza we mshow nita kam size. Nita kam size.